Yaike yaike bai da kyau zubar da jini shi kinne, ku zo mu daina matasa al'ummar ƙasarmu. Waka Irma te afo Irma cardi da himma, Irma kokari Irla bose amdu gazada. Jishanta.
Mi wala na miɗo yima gam sukaɓe ummatore leydi an ummo daro ɓe tefowa ko ɓe gaɗa. Jimi fitte jikku gaɗanmi, hoore haala majji du ƴeewatana pindinol sukaɓe ummatore leydi ɗi. Ɓe ummo ɓe tefowa gollal, ɓe boɗɗo yaru yaru e golle bonɗe fuu. Miɗo watta daane e sukaɓe diifa du, ko watta ɓe gatti junngo gam hakkillo fukkingo tabbita nder leydi meɗen fuu. Miɗo watta daane he maɓɓe gam kamɓe goni sembe yahdu leydi yeeso. To golle jimi hoya ɗo nder leydi diifa, gam to neɗɗo wala ceede neɗɗo wawa naati studio yima fa jimi mum burto yimɓe fuu nanaɗi. Jimol gotol ni gaɗumi illa puɗɗumi, amma miɗo tawa dow lawol wurtinde beɗo angom. Gu indiranmi jonde ɓolum. Miɗo yiɗi mi waɗa kulle ɗuɗɗe, amma mi wala ballo, min tanno, mi wala sembe gomdu. Balla ka kajami ni woni mi wallire mi naata studio. Jimi am burto. Nyogol ni gaɗanmi ɗo, nyogol du wala ceede sanne. Sey ni wakkatiji gom miɗo nodde to bumi, mi wama mi heɓa seɗɗa. Denne burnan ɗo hoya, burnan ɗo ferga ummani non. Sey ni nyande Allah waddi ko yirna mum.
Zaman banza bai da kyau sannan bai da fa'ida, ku tashi mu nemi sana'a da aiki mu kama, domin mu ci gaba mu daina yin yaƙe yaƙe.